olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se talafa ato ataunu umai ua tāpunia le malo Amerika ina ua le maua se malienga na whaatau tutu wai le whainga malo le presidente Donald Trump ma le vaenga upuwhai le Democrats I le whaatupenga o polokalame mō le soifua malolo ina. Na amata I le vaelua pō, pe ole a amata I le vaelua pō ananei, ona tāpunia ngā luenga I mata ngā luenga umo le malo I Washington DC, ma e feitau se la wafe tangata whai ngā luenga le malo o le a tāwhi ai a lātou ngā luenga. Ua fola fola e Donald Trump, leo o olonato asā, I le vaenga upuwhai le Democratic Party e awala I le tipi ina o nisi o polokalame I mata ngā luenga le malo. Nā saunoa le peresetene o le National Federation of Federal Employees, Randy Irwin, ua to tele tangata e yaito mai whaapitoa e mana omia mō le atina e o le tamau a inga o Amerika ai ua whaamawae.
We are doing damage to our ability to recruit and retain the talent that we need in this government for decades to come. Because people will remember, people don't want to sit in a constant state of agitation or being fired for doing their jobs, being fired because somebody knows what your politics are. There are political witch hunts happening in this government that never happened before.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa I mawailau podcast.